studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
no hun jire to bogi jande ga fandu hala mamadou sama segu jamnyalli sagrabe kedibe to ogo sagu ton hipungoji chaktidi di latige sababu egol himbe le hobe borondaji kewdi hultama wiide hikam hakilaji jamanande jodagi fi wakkat jono bangal la janginowo bebe puddi mutere golle balde noga jon bien joda hal hakuni lamo e kanji syndicat mb hebali lawul muslim be kuliti wiide hun changul hore tobbe tawantati e jeno berde yo hakke mabbe non bomboje joy ngoni mbedaade mbiyan altener hande fawde e d'accord mawde menaka de chamoy le nokuji goddi ngalduure de hono mbiyan seralise e mbiyan e commissariat yonki fuf heddaki hen bonna goddo dun taykaka di ngoni sembe kabaruji amen kikide hande altener sappo e jeddi leru fevrier 2020 bismillah sakirabe jo en kaborde be andita kakipo yoyi do gure sodu garam jandi kanyi ogo sagu le cercle bankas e chakita yonterde sappo yon kewde yimbe keddi mbien e majji dum waddi hak mbien dum walda e kaki bonnaade e yimbe le egube holtam wiide e le ben kulol yimbe ngoni ton e mudun keddan ko hebani en Ousmane Nyaali Boulie do feta go kanko e hore makko
o bonan ngada do ngendi sodu on gara waddi jam asawere fa weta alan jabbi do yimbe jom en kaborde wonnobe do muto ngadi o golle himbe di don kedde ko hen got o yo amiri gendindi e wi himbe ton tuudi kewdi gendindi ngatta yite be kollitiwi de du gendindi noga enay lewru janvier jabbe non du hippanoma tuudi kubama kanye e dande farde dum wadde gendi ogo sagu gondi fa hande en les cercle bancas himbe jombe en kaborde be anda goni kippeke do mudum le communique got mo gouvernement o wadi kollitiwi de himbe chapan tati ogo on keddi hen got o yo warbe wadde bonande o wo majjube kake du mboni sanne ko be kollitiwi de buguji e bembe fuku bama ko batto hitande joni bonande wada nomo do ndi gendi wotire fa ko fandi fu himbe temedere e chapande jago kedde keno hen handen ana way hono neddo fu wala le gendi ndi himbe sedde heddibe ana ngoni e kulol ana jidi du dillude gendi ndi wona ko neddo mayri goto holliti wiide gubal kabanto ngal hore mudun dana amasagu holliti le communique goto wiide koyde mudun ngala hen be pili jaji wadbe o golle di bonandaji ana gondi e wadde le wattumo kedjaado hore ju leydi meden ndi le wuddu leydi ndi ana do ma le yontere nde le region mopti o fanda mudum yaade o halto e jalle ni gondi le onku yalla jam e deejere an hebe
e wi honjo tobe yogabe kewal hipgoji fewde ogo sagu na holita basal jogola le ben imadara kapitibe amembe be kuliti dun wiide adadu mangal pade en le nokujiddi be di wayde nagu woni e mudun na famdi sanne e be nyakori dun ben kaki kabarde ndanno be an hani be mbien dum do fufu huncena hore kedan nako Bokar Bukum ben dunke politikoji halni e telephone Fati Yatara
sabbe nan an hani lamdede fa gata famin pama ko sabi be andi yinda na ngara ogusago haday be yaltude ogusago don kulle didi nabe kuli nabe ngala bawde abo didi fu gata da parce que mi jogi kanankobe mi jogi leydi bawde mu an hani hebede don dum famnati an hani hande o patibe don kambe jatte dum hande e nara bawde mu yinde mu jebe ko hani hebede ko narte kaberde den narte nen no be jahade narte be woni fu yaltina be so be ngata ayum no ngarri furso be ngari jaati ci elle yimbe be ngaran tawde be ton barabe be bara yimbe be non be mil hande hande o an hani lamu o immo darto nenno soddaati en gombe yeso be tambe ngoni amire en soddaati be an hani keba hakkille lobbo be tied dabareji kantidi fa wolde be wala bangi mani
kala njibi bedorade fam do hejoji studio tamani na mbawi notorade bembal whatsapp numero won 76 62 88 51 bangal viamu mo mbudu yobutake mudu yo 37 321 bomboje joy ngoni medade fewde e mbern ka modo minaka altenere hande sappo jidi lewru fevrier ndu jonki heddaki hen bonondaji ngadi mbien ngadali bombore wotere sami hakunde lycée et commissariat wonde sami mbien sere d'accord barkan didi mbien le hirnage ngalurende ciktende sami sere kan mbien fama embe mangal pade mbien leydi france goto mbien ngadodo gonnodo fedde barkan ngado imadra habo tersiagal le sahengil yitama ana mai kenyan le d'accord mabbe burkina tun ministre kabaru chundi leydi france humpidi dun beta ko e wi mako sabi maydende andaka tafun kambien ko refudi yalla kabar mudun be famude jango men jangnobe 15 octobre hitande 2016 be puddi beta ku alt men puddi beta alternaire de ben murtere golle baddi nogay batte rafi kawral hakuni mabbe e lam o muslim be kay men fa hande sini yo tobere chapantete jonmerde de men golle sabi yo hakke mabbe e wi men e be bi hidun wadde men imadara goddi e leku warato ko kedanna ko men kijaado hala mabbe adama fomba hanni men hawa berte du festango alcc
le point de blocage c'est ministre Boubou Cissé woni sababu ti dala o hande sabi le wi mako sharia o wana furbaaju no gay ko minara no le temdere di ko o wi place mu o hokkamme tati kan ko fawi do mu le temdere di le miloji mako kebal leydi neddo goto fa warde gubbe yimbe hani nafude wana bibbe leydi minen ko minarta hande tan woni sharia biyetero article 39 o gollire hakengaji ko min gondi nardude ko sharia o hokkimi bande hande mi pudda murtere balde no gay won golleji goddi di min gondi wadde yalla mi de andina leede
Sula, inshallah.
Gila alan jabine tunde mbien fa hande fay goto yidaka e nyaw geji mbien geji nyaw crime Congo les raisons muti lili be l'hopital ton be mbien fuf chantanama ka be ngadlangama ton batte tayka munyaji dum woni ko holliti ardibe gollirde cellal region muti e wi kafna do mbien kabar mudum be to muti ton balde chapande nay e didi ngoni hasidinadi bangal mudum kedana ko docteur Bakari Kunimba Traore halni e telephone Ali Cisse do festango mbien kanko Ali o
bande ala betido warde hande wala fu nyaw o yaa yiyam wala kejjido hande dum goni hande do wala fuma geeyi nyaw o yaa yiyam ngami tajoray kinami doma balle sapo e joy tiagal daragol mane nyaw o sumi ngada analyse ngay goddi bawdo hollutide nyaw o geeyi mu wala yiyam fami keba wiide nyaw o timmi kinami doma balle chapanti nayi e didi tiagal sakitagol yide geeyi nyaw
kawrutal balle tati mbiyan do jogala kasindine ndema fuddi beta ko o bamako do fanda mudun woni dawrudi tellaaji di mbiyan ndema be jogi bangal mudun kejaabe mabbe be nan jeliijo dabareji kantidi kuncene hore kedana ko Ibrahima Haran Diallo hebani en do feytango Ousmane Niali Bouli Ali Cissé
hitande fu chapande chapande milliard ngaji wonno ko laamu leedi malindi ittata watte engrais ngaji fa faabo remobe neno hana ko remobe mbasa hebude engrais ngaji lobbi do wonno ko Moulay Ahmed Boubacar ministre kumine demal holiti wede
mi jawdi an hani gulirade no mojiri sabi mi dokama jawdi yalla mine keba daranaande kabaru tidalla ngure gondo le lendi do hakile politique mo horejo lendi o bami adi wallude demobe fu yalla demal mu ana beedo keba hunde ko wayi nafudebe bawdo daranaade gurdam bibbe lendi fu mi bawa famude hande wi'e engrais ngaydi mi bawa famude hande wi'e engrais ngaydi bibbe lendi demobe wawa heddedi le nokkuje de fu de lendi
remobe hedde mudum holiti wede dabereji lobbi an kani bamede fa engrais ngaji mo di kebe dabareji bameteddi an hani tawede ko be jeli wonno ko be koliti wide kede ko Valérie Bolivi
si on ngari ngal tidal hande sabi min e mil wadude waytago minen kani hokkude hakkilaji amen sabi tidalla o do amen woni miden joba fecherande gouvernement lendi ana darono e fecherande dabareji kebaadi holliti te yimbe lebe tagal jidanga
ko be dewrata do mudum leynde jonde dum wonno ko tabete dum wonno ko ministre Moulay Ahmed Boubacar koliti wide
Studio Tamani, yo fa ballamu leede Suède, Danemark, Suisse e fedde leede Europe.
Se ngarte kabaruji amen ne raison ngaji di en bientou segu ton holtama wiide ko hawdintina so totta larmi mali ngoni ton goto maro mbien dikuji makoroni mbotoji chapantati e didi i jam e bien chapande unya chapande jetti kalisi sefa yo e do mijo fedde halnana en nyande aswere sapo jo lewrundu kajabe lamu jetti sanne odo golle duawuji kewdudu ngadanama larmi to banama ton holtama wiide mbien ko buri millionji sapo kalisi sefa ngoni di motana mahugol suru le kol wuro chamfo le ko madina sako yo class uji tati nuku directeur o kany tarode tati ken dum wadi kenyan sapo e jagam o lewrundu golleji di mbien dum woni ko golleji di fuddi yo mijo yimbe ngeni di gonbe bamako ardibe be kuliti wide yo bangal hun cangul hore jande nuku e kany buri fuf kambe rebe ndewibe antimdan kabaruj amen hande to yurusotun holtama wiide kawrutal docteur en ngadi nyande aljumaare mbien jabbine de e wi mbien landini be ngal be sababu ngal do kawtal yo den holtine jabuuje ko golla e les sescom o le libbi tati tiaktidi di le hitane 2019 bangal rewbe ciwibe mbien jippinbe e kagne kabaru ke jogibe tidal ngure save children landini ngal do kawrutal ardibe sappo en jeegom mo yimbe le sescom e sesref kagne golirde yirewira dun timta kabaru amen do sedde yewtere meden wawande
sido tamani